Boy Music.
Mapenzi, hey, boy, 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 kids, baby. Sema kweli nimeonja, shubiri ndani ya mapenzi. Kuna wengi kibao, wengi wao sio kuthaminika. Ni makateli, hao, matapeli, hao. Kisha ni wezi, wa mapenzi. Na lightning alijua, penzi langu lina wewe. Ninge kupenda sana, but you got me singing like
yo, mapenzi.
Mwenye sura ya ukarimu, ana macho na meno yenye rangi ya maziwa. Akipenda, yeah, yeah, anapenda, oh, oh, bila yake kuachilia. Na lightning alijua, penzi langu lina wewe. Ninge kupenda sana, but you got me singing like mapenzi, mapenzi, najua ipo. And now that I got you my baby, sito waipenda mwingine. Penzi lako la kweli, hey. Lightning alijua,